CMCZ Karim Maxson. Ayo. CMC. Ah. Jenny Asper, sahlangana naye enkosini. Wathi ubongiwe, elinye igama lakho ulungiwe. Kwakuyinkosazane emhlophe ingilosi yelokishi. Ngamshela 3 years, wangiqoma. After 2 years, then saba nengane igama layo kwakuminel. Ngeminel, wathola ikole, thola ispana ephilele. Izinto zazibhede, kwakumele ayospana, my friend. Ngapha ngudedi, kwakumele ngikhulise uminel. Kwaphela u4 years, no call. SMS uhambo toya buya namanje usasebenza madali mila ikho brand ngapha uyakhula nominee uhleze ngibiza umama wakhe ivara ngisazi ngijulile ivara empeleni angisazi noma usethuneni ifuthela le ngoma sicela ubuye ukhumbule ekhaya hlezi ngithi ngizokubona kwi-TV kwikhumbule ekhaya angisoze ngikhohlwe isibongo sakho ulondiwe makhanya
zobuya manje ingane baby ziyakhula. Siyakhula, uthando lakho baby liyadlula, liyadlula. Wena wamuthe uzobuya, uzobuya. Wena wamuthe uzobuya, uzobuya. Manje ngane baby siyakhula, siyakhula. Uthando lakho baby liyadlula. When you are uzobuya, when you are uzobuya, manjinga ne baby ziyakhula, ziyakhula, uthando lwakho baby ngiyadlula, ngiyadlula.
Lesi senzo mina ngeke ngisikhohlwe. Bangishiya nengane efunda esikole. Kasi wokunde ntombenhle. Noma ngifuna ifona usayibambi. Philisa kanzima ukuyazi. Dala nginalokhu sekhathala. Ukuthi lapho kuna ngabe usaphila na. Isithando sami ngenkathuka. Wathi uzobuya ngedala. Akoda manje usabuyise nenyaka. Awusabuye kaya, sudu ke nomhlaba.
Wena uhambo uthi uzo.